Asema ni kipasi yangu chain una choke. Sasa mini fino manguaisi makoko. On kama nare, on kama touch, on kama real nigga, sizi cross my kili. Sizi kula bitch wa my bro for a mili. We all do the same na ujue ni njili. Bad bitch, babi wa kili. Babi wa kile mtaa kuna ceiling. Bad bitch, babi wa kili. Babi wa kile mtaa kuna ceiling. Hii drip imeti utathani imenyesha. Drip ya kigonyi sare kalesa. Hii drip ime drip ina drip ina drip ina drip ina drip ina drip ina. Kwani we ni bitch umelia duche sariba ni biz pewe mpesa. Pushing pia ni pushing pesa.
Pushing pia yani ni pushing pepa.
Nipate kilimani with my killies. Na bado buruburu ni na killies. Painting ameni die juu ya shillings. But all in all ni najua kona feelings. Wakorofi ndio the new world order. Nakasi do tafadhali songa. Nakani do tafadhali bonga. Sezi sakateche kwa mambli na yoni noma. Check it stana for now and stana tomorrow. Update ima silver na dungi ya magoro. Legend kwa game una sikiza mtoto na ndio tumekama. I swear hii ni kionjo. Standing on beat since class 2. Na kuna mwere ya na bonga ya uchatu. Niko na broza wengine ni machatu. Na niko serious nikisema that I love you.
Asasema ni kipasi yangu chain una choke. Sasa mini fino manguaisi makoko. On kama nare, on kama touch, on kama real nigga, sizi cross my kili. Sizi kula bitch wa my bro for a mili. We all do the same na ujue ni njili. Bad bitch, babi wa kili. Babi wa kile mtaa kuna ceiling. Bad bitch, babi wa kili. Babi wa kile mtaa kuna ceiling.
Real nigga, sizi beef jebunani. Nasuka hizi pongi na zi tikita kijani. Bad kiala napendanga makali. Shori tu upeng na mfikisha kejani. Zina nice nikimedi na machaji. Wevi na magoons meumedi na majani. Zina nice nikimedi na machaji. Wevi na magoons meumedi na majani. Top kama short ama nigga on the ends wana lean. Cheki buda baki yoto kuta scream. Heta joni heta yani mwere yani bitch. Right ama left tuna swinki ali. Kire tukikosa tuna medi na mamims. Shori magizani akicheza na the tip. Jump out slide on the road na ki whip. Jump out slide on the road na ki whip. Yani op na kejani anacheza hizi hits. Wevi tuna sosa sini mada on the beat. Kama ni wajuja sunajua ata cheat. Luku bado safune za digi adi kicks. Haters wanna fight me, bitches wanna bite me. I be on my grind every day, no idle. Niko on the top, tuki skip, tuki type in. Unapenda shots na, minapenda ngwai please. Kwai please, kwai please. Nataka zilipoke na ki. Kwai please, kwai please, kwai please.
Asema ni kipasi yangu chain una choke. Sasa mini fino manguaisi makoko. On kama nare, on kama touch, on kama real nigga, sizi cross my kili. Sizi kula bitch wa my bro for a mili. We all do the same na ujue ni njili. Bad bitch, babi wa kili. Babi wa kile mtaa kuna ceiling. Bad bitch, babi wa kili. Babi wa kile mtaa kuna ceiling.